5, 4, 3, 2, 1.
Aha. Na come through na maandiko this time around. Ni Revelation 3:15. Ni your boy Mr. T once again. Aha.
It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it Mr. in T. the mix. And if your man gets you trouble, just to move out on a double and you don't let it trouble your brain.
Maisha finje finje, everybody amekata. Dunia kwenye kisa ni palatote kata. Maisha finje finje, Mr. T na kata. Maisha finje finje, na kanisa mekata. Maisha finje finje, everybody amekata. Dunia kwenye kisa ni palatote kata. Hebu nisikize nikifunza hii elimu. Chozi la nitoka kama wino kwa kalamu. Sasa si wakati wa kuanza kutabasamu. Kijana umeokoka tena uko huru. Usiku vichochoro magala nipe buzu. Siku pambazuka kanisani na msalaba. Goti umepiga ukimuita baba baba. O mama nyenye nyenye nikasheshe kaluni. Leo nivae hivi ni fashoni makanisani. Mavazi bila adabu kutuvalia kimini. Wazee wa kanisa kupigania madaraka. Juu wote wanataka ni nusura ya sadaka. Mabifu makanisani kushikiana sila. Badala ya kunana kuombana msamaha. Yumana nina rap kukata nikisema. Mister kwenye beat nina flow nina sema. Maisha finje finje Mr. T nina kata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye giza ni palatote kata. Maisha finje finje Mr. T nina kata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye giza ni palatote kata. Chia pili ni ilani kwa gospel MCs. Walio na nafasi kushika MIC. Isi when you imbaji na usiku usharati. Kahu na JDMC kuna bahati. Wenjoy wajulikana titeno una fame. Wapenda sana sana Gemza hama demo. Taluzi your name na mambo yawe the same. Mungu wakikunua haimanishi uniaji. Yafaa umabudu mshukuru kwa kipaji. Mshahara watambi sitanganyi ni mauti. Acha mambo ya giza ishi kwenye nuru. Tangaza msimamo baridi ao moto. Acha nusu nusu nena giza ao ta. Kuishi finje finje Mr. Dini mekata. Iwo mekata ama we kujakata. Siroho kwenye giza ni pala watakata.
Ananyoa nyoa Delilah ananyoa nyoa. Ananyoa nyoa Karad ananyoa nyoa. She's a shaver. Delilah shaver. Disaster always. In all ways. Be so clever. Delilah's clever. Refrain from her ways. Always. She's a baba girl, Delilah's baba, baba girl. All the altar man, ya baba Natalie. On the dungeons, drugs and swallow champions. Me friend me got a carrion. Resting for medallion. Let Jesus save you.
Looking at them, he cut me like we give thanks and praise. Father God, the most and what we put a smart on me face. And that's why me get it full of bottom brush it in the room. Sometimes the blessing come around me, not no good, them and them plans. Give me the love. Father God, him give me the love, me put it pan pan body. So me take it on again, rewind and come back again.
Hey, your team, if you shake and I freeze and you praise.
And now you know how I me always got Jesus on me case. Yo, give me now, see.
Give me. Cause I am so blessed, my soul is at rest. Oh, give thanks. Cause I am so blessed, my soul is at rest.
Me out a street away the youth them see me spit. But now check out the way I'm so some of me look like it a skit. Takes them out like the mascot. One all the issues navigate me father's masses. For me get a no salvation negotiate. Call him name me my day. All the time where you need him trust. Call him name me my day. Immediate me knock him got your trust. Call him name me my day. Some man in a district and tell him what to want me. I want for the good me no one who want. You know man, him no change your mind. Give me the love they put it fun.
can't mess with the youth. Hey, but the computer on motor. Hey, corruption, move, hey, destruction, move, hey, yo. Me no want see the blessings delay. Me wanna be the same habits. Yo, with Jesus in my life. Me no meet something and no fast and fight. Me no take part in a no war and strife. Cause the most I have to be things alright, alright. Me I go fast and pray. For the nations and not the single no way. And the youth they feel the path come on way. So that the most I can guide us all the way. Oh yeah.
Sangwe, sangwe, vigelegele na nderemo. Kwa maana Mungu wangu, Yesu amenikwatu na niko zile za na feel kupiga sangwe, sangwe, vigelegele na nderemo. Kwa maana Mungu wangu, Yesu amenikwatu na niko zile za
yes, kido, yes, sangu,
zile za
yes, kido, yes, sangu,
zile za
yes, kido, yes, sangu,
Yesu amenikwatu na niko zile za
yes, kido, yes, sangu,
zile za
yes, kido, yes, sangu. Yes, kidole, sambusa.
Ame ni kwetu na niko zile za kusifu. Kicho tumigu, brethren. Niko na a good feeling.
Yes.
Zele Yesu amedu. Ime ni chaza Thanksgiving.
Na manisa.
Kicho tumigu,
nyafiwa.
Niko na a good feeling.
Brethren.
Zele Yesu amedu.
Hey.
Ime ni kwetu na niko zile za. Na feel kuruka ruka.
Ruka.
Ni dance na attitude.
Attitude.
Kwa maana Mungu wangu amenikwatu na niko zile za
yes kido yes sambu
zile za
yes kido yes sambu
zile za
yes kido yes sambu
Yesu amenikwatu na niko zile za
yes kido yes sambu
zile za
yes kido yes sambu
zile za
yes kido yes sambu
amenikwatu na niko zile za
head soldiers knees and toes
head soldiers knees and toes
head soldiers knees and toes
Zitakutumikia, baba, zitakutumikia kwa sababu mbele kwetu na niko zile za
yes, kido, yes, sambu
zile za
yes, kido, yes,
sambu zile za yes, kido, yes, sambu yes, wanga ujadunua, anga uotema, anga do, anga ke anga maono maitewe, waja kieleweke wewe ndio kurutu, yeye tuwa fati kweta oda, sawa, sawa
kurutu
apande
kurutu
nila apande
kwani mmenunda Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kurutu.
Apande.
Kurutu.
Nila apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Stylo. Yako. Stylo.
Uwe.
Stylo. Tukisefu Yesu.
Kibo.
Suga.
Yako.
Suga.
Uwe.
Suga. Tukisefu Yesu. Panda.
Yako.
Panda.
Uwe.
Panda. Tukisefu Yesu.
Okay. Simama.
Tukisefu Yesu.
Inua mikono. Zunguka,
tumsifu Yesu.
Piga saluti,
tumsifu Yesu.
Matai, matai, matai,
tumsifu Yesu.
Matai, matai, matai,
tumsifu Yesu.
Yo, DJ Raf, mini captain wa kambi ya King. Na piga prayer daily. Hiyo ndio routine.
Yeah.
Orders ninapata kwa commander in chief.
Okay.
Jesus, akini ita na team.
Hatunudi nyuma,
tumsifu Yesu.
Tuki forward mbele,
tumsifu Yesu.
Hatunudi nyuma,
tumsifu Yesu.
Forward bell.
Tumsifu Yesu.
Kurutu.
Apande.
Kurutu.
Nila apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kurutu.
Apande.
Kurutu.
Nila apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Stylo.
Yako.
Stylo.
What?
Stylo. Tukisefu Yesu.
Kibo.
Suga.
Yako.
Suga.
What?
Suga. Tukisefu Yesu. Panda.
Yako.
Panda.
What?
Panda. Tukisefu Yesu.
Nikienda piti piti.
Na msifu Yesu.
Hata kwa drill.
Na msifu Yesu.
Nikienda klase.
Na msifu Yesu.
Hata fatigue.
Na msifu Yesu.
Yani kila wakati.
Na msifu Yesu.
Siku zote.
Na msifu Yesu.
1 2
1 2
1 2 1 2
Tukisefu Yesu.
To the left. To the left. To the left.
Tukisefu Yesu.
To the right,
to the right,
to the right.
Tukisifu Yesu.
Tunainama.
Tukisifu Yesu.
Tunainuka.
Tukisifu Yesu.
Tunainama.
Tukisifu Yesu.
Tunainuka.
you have to tell them to go. Let them know so we can live with them. When you see the licky licky, you have to tell them to go. Let them know so we can live with them. When you see the watchy watchy, you have to tell them to go. Let them know so we can live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them to go. Let them know so we can live with them.
Must say. Some people let me a mind so that. Hey, all of them must say. Some people let me a heart so filthy that. Hey, God have mercy. The things that we do on the dance. God have mercy. Some of the things that we sing in at the studio. God have mercy. The things that we do on the street. God have mercy. Coupon. Hey, yo.
Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say I know me never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say I know me never run from you. Got some reasons to worship you. You want to say I'm sana. Come on, put them on me.
Okay. kivumbi. Hiki twito na kivumbi. Itawachwa wadhanini kikundi. Hivo usipoteze ata sekunde. Mwaka huu misi kunyu isturungi. Ha, Mungu anipeleke Burundi. Mwaka huu hapa nataka upuzi. So negativity zito na kivumbi. Ha, hiki time nizoea sana. He, kila saa kunidoea kama. He, miwipea gama jia mtama. Ha, itabia lazima itakoma nasema. Hiki time nizoea sana. Kila saa kunidoea kama. Miwipea gama jia mtama. Hivo itabia lazima itakoma nasema. Kivumbi, kivumbi. Ha, hiki twito na kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Negativity, sitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Ha, hiki twitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Kwa jina la Bwana sitona. Kivumbi. Wapite baba wone. Kivumbi. Panguza kiatu ibaki fresh bila. Kivumbi. Kama ni shida wacha yone. Kivumbi. Hizo mikosi zote zitaona. Kivumbi. Hey yo Ricks, ebu ita taxi. Wambie leo mimi nataka kuketi backseat. Ingomani ya wale watu wako hustling. Umeteseka sana leo pewa vaccine. Ha, hiki tu imenizoea sana. Ha, kila saa kunidoea kama. Miwipea gama jia mtama. Itabia lazima itakoma nasema. Hiki tu imenizoea sana. Kila saa kunidoea kama. Miwipea gama jia mtama. Hivo itabia lazima itakoma nasema. Kivumbi, kivumbi. Ha, hiki tu itona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Negativity, sitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Ha, hiki twitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Kwa jina la Bwana sitona. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka. Badang, wachanidu, wachanidu kama Daudi. Brabadang, wachanidu, wachanidu kama Daudi. Badang badang badang. Wacha nizitoke, nizitoke. Wacha nizitoke, nizitoke. Wacha nizitoke, nizitoke. Badang, wacha nizitoke, nizitoke. Badang badang badang. Nasikia niko high sindogo gio. Ni vile nimetoka famorio. Alinipata kwa mtaa kwa mangorio. Za maisha tam, tam kama Oreo. Wacha nizitoke, nizitoke. Alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke. Mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sami kono juu kaza pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mkuu.